intii uu ku guda jiray booqashadiisa turkiga bishan, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseyn Amiir Cabdulaahiyaan waxa uu u baaqay dalalka saliidda geynaya Israa'iil in ay arrintaasi dhimaan si ay uga jawaabaan weerarka Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa iska dhigatiray baaqaas, sida ay sheegeen falanqeeyayaasha, sababtoo ah Turkiga ayaa weli ah waddan muhiim ah oo ay sii maraan saliidda Israa'iil ee sii marta dekedda Jayhaan ee Turkiga. Maxamed Oktojo waa falanqeeye ka tirsan isbahaysiga tamarta ee London oo ah koox ka kooban madaxda dowladaha iyo shirkadaha shidaalka.
The latest figures show that Azerbaijan provides around 40% of Israel's oil needs. It comes all the way.
Tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in Azerbaijan ay daboosho ku dhawaad 400% baahida saliidda ee Israa'iil, waxaana saliidda la sii marsiiyaa dekedda Jayhaan ee Turkiga, kadibna waxaa loo diraa dekedda Israa'iil halkaasi oo kadibna loo raro mid ka mid ah warshadaha sifaynta.
Inkasta oo madaxweyne Erdogan uu kor u qaaday hadalladiisa ka dhanka ah Israa'iil isagoo Xamaas ku tilmaamay dhaqdhaqaaq xornimo doon ah, haddana weli qulqulka saliidda Turkiga ee Israa'iil ayaa sii socota. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Turkigu uu leeyahay habab kale oo uu ku waxyeelayn karo Israa'iil haddii uu doonayo in uu dirbaaxo. Ilhan Özgel ayaa ah qoraa wax ka qora wararka Turkiga.
Turkey could stop the working of the Kurajik radar station in Malatya in Turkey, which is critical.
Turkigu wuxuu joojin karaa shaqada xarunta radarka ee Kurajik ee Malatya, taasi oo muhiim u ah nidaamka difaaca gantaalaha NATO. Inta aan ognahayna waxay sidoo kale ilaalisaa hawada Israa'iil.
Laakiin madaxweyne Erdogan waxa uu ammaanay Xamaas isagoo cambaareeyay Israa'iil. Khubarada ayaa sheegaya in ficiladiisu ay yihiin kuwo dheelitiran. Isagoo ku dhawaaqay uu yeedhida safiirka Turkiga Israa'iil si wada tashi loola sameeyo, Erdogan waxa uu carabka ku adkeeyey in xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil uu sii ahaan doono mid furan, sida uu sharaxayo Galib Dalay oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Chatham House ee magaalada London.
Ahamid
adag oo qalabsan, laakiin tallaabooyinka la qaaday ma ahan kuwo adag. Waxaan qabaa in haddii aad gebi ahaanba gubto buundooyinka, laga yaabo inaadan awoodin inaad doorka diblomaasiyadeed ee aad rajaynayso inaad cayaarto aad awood u heli weydo.
Isniintii, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa markii ugu horreysay booqday Turkiga, tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Turkigu waxa ay ku adkaysanayaan in ay door ka qaadan karaan xalinta khilaafka. Erdogan ayaa la filayaa inuu ku biiro hogaamiyaasha carabta ee shir madaxeedka ku yeelanaya magaalada Riyadh, taas oo looga hadlayo xiisadda ka taagan Qasa.